lugha kama unaweza kunena kwa lugha. Wacha kushangaa, nena kwa lugha. Roho Mtakatifu yuko hapa. Nani ataka watu wote tutambue uwepo wake. Yeye ndiye mkono wa Mungu. Yeye ndiye anajua siri za Mungu. Na yuko tayari kutufunulia. Come on, bask in the Holy Ghost. Come on, lift it up. With your hands be lifted up. Come on, roll over one. Wora kaparo mi mantelebebe pukupara daba. Lift it up. Family, roho tuna
Spirit.